Misotozi
Duli kibodi
Mama I love you so much Mama I love you so much
Wow
Napiga goti chini dua mama na kuombe na imani takufikia Baka kuniza mimi na jua changamoto nyingi mama umepitia Najua sina cha kukulipa kwa yote ulo nifanya madua jema na kuombea Hata kama tuko mbali na imani tutakutana mani takukumbatia
I love you so much Mama, I love you so much.
Nakupenda mama,
mama.
Kwa jema nakuombea.
I love you so much.
Popote ulipo mama,
mama.
Na imani ujumbe utakufikia.
I love you so much.
Wow.
Mama,
ni so close. Wow, 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 wow.
Ulikamwa maziwa yako siku mini nyonye uku baba kikusumbu anataka munongone Ulinifunza mema mwana onisome Nijesaidi ya familia yetu isikwame Mazina cha kukulipa kinyimbo na kuimbia na imani kita kufikia Kweri mama mimi sijuira mama we Unajua mawa yako pokea Mama I love you so much Mama I love you so much
Motari
Wow Montana
for Lee E No Ona Na Ona Ona Lia Pole Na Lia Pole Ona Lia Pole Na Lia
Pole
Oya Do Li Kibo
Seven touch,
seven touch,
touch,
touch. Chamosi brandy, chumbi nyingi gang,
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 bloody.
Choba blizzy, zedi talenti, falidi Montana. Anko jina yupo, ah. Now we say na yupo umu umu
Maumo lento Idi dumba